Mpumalanga ibhala lezi ncwadi sengijona ehlathini ngaphansi kwa command OR. We are looking forward to coming back home and being with our loved ones. I will write you letters and please send me pictures of the little ones, but for now we have to fight for the freedom of Mzansi.
Papa kusasa ngiyahamba ngelusaka sweetie lavo kumele ngiyolwela lo mhlabi azanya kusiye yesu noma sibanga solwela umhlaba wobaba sifika amaphupho esisale mawene intaba faka igama lami emthandazweni mothandaza noma langa ngiyashiya ngiyahamba ngiyozabalaza. Impendulo yami ngiyithola nini? Incwadi yami ayifiki yini zonke zo 16? Zobuya ngonyaka ozayo ungilinde esitobhini. Ngomhlaka 12 kuNhlolanja 1990 Mandela will be out of prison. Okwamanje ngisehlathini, I'll write again noma langa ukuthi ngiye 15.
Sekuphela iminyaka emhlanu sikrosile, sinukana nale nkululeko esilwelile. Sigijima sigijimile, shaya ijambo, scrolla sijambulile. Kodele namhlanje ngeke lishone engambonile. Sathi singena eMzansi ngishaya isidwedwe ngicuphile. Izinto asafane lokishi eshintshile, kodwa nampospot basasekhoneni baplomile. Ngiphakamisa isingile, usi bafethi sengibuyile. Bakhala bekhalile ngopetrol okhuphukile. Bangitshela ukuthi umngani wami ubora ubhodile. Ngathi ngifike endlini ingane zami zonke seyikhulile, bonke babethokozile ne-oledi lijabulile. Langibuke emehlweni langibuza ukuthi ngihambe ngidile. Langihlalisa phansi langibuza ukuthi khona yini engizwile. Langitshela ukuthi uNomalanga uswelekile.
Hard to think.